What?
Who are you?
Ujaishi wa wewe?
Kuna hiki tunaoma sana. Hizi ni hizi nini?
Kalungu Edition.
They call me
the cheesy DJ.
Mugia
Kalungu Edition.
Tunawima.
Si ati na chochana.
Noma Commercial Entertainment.
Yo mali wekembe.
Mami studies up.
Come cheesy.
Kiwa gonga.
Kama poko tuko kazi.
Neme wacha kuwa siri.
Yani tangu zamani.
Wanuliza kani
kuchiza.
Tuka nini.
Zulisema
Kalungu Edition.
Wajuju.
Naronga mistari beat kila.
Umajina mute.
Bonchezi.
Nasa pipeta pipeta na ma
Kalungu Edition. Kalungu Edition.
Izo ndo majina.
Bado mikunyamba sana, bado mikunusa.
Nikipesa kamiguna.
Na wengine wanipeni.
Najichocha.
Tumekafunga tuka tupaki.
Realize me ukwa ria zireu.
Kalungu Edition.
Chapua tuki budare.
Hizo shimo zote mena maki.
Conchisi.
Mudari wa.
Nafanya mizigo zisonge kalori.
Kalungu Edition.
Ubeka skika ya maki.
Conchisi.
Siwe wanikil.
Kalungu Edition.
Kalongongo.
Yai pepete, yai pepete.
Cheza chini, sikize kwa makini.
Tange Oscar nataka
Kalungu Edition. Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Magic's anger on the beat.
Goma shadan koma chingi tu hini janda. Koki dalin koma njiti ju. Goma shadan koma chingi tu hini janda. Koki dalin koma njiti. Goma shadan koma chingi tu hini. Goma shadan koma chingi tu. Goma shadan koma chingi tu. Goma shadan koma chingi tu hini janda. Goma shadan koma chingi tu hini janda. Koki dalin koma njiti ju hini starter. Na niki BM juni bodo amani hunter. Sunguze shore anaturi mboya simiwoi.
Kunyo cake utaitisha hadi please na. Kaiko form so utaeza please ma. Tuya mam akondani neza please dad. Acha kuje na marungu jini Christmas.
Niko bash, cheki dem yuma amebeba. Oh gosh, kwanza najiseti niko juu ya mashash. Kifika kejani niku smash. Ni mtu mbekse, anapenda tabia ya watu wawili. Kurukia ruki ya mtu katumbili. Madam vile unalamba lolo. Pole pole tusinigware na meno.
Mtana machuwa kila zona sifika. Sometimes sina msimamo rangi ya sidika. Legeza pata ndo niingie. Punguza sauti wadaku wasisikie. Sina nema na vile inakaa nite nema. Vile na kill bars wakithrow shit kwa mashuk wana throw bras. Kila tune kila beat na nime kill bars.
Girl damn your body thick. Girl damn your body win. Girl damn your body exercise your body gym. Girl damn you're like a sin and bad man is a preacher. Girl you're like a lesson and bad man is a teacher. Tease me cause me want a little more. Girl tease me body banging like a door. Me wanna touch, me wanna kiss, me wanna do a lot. You want it missionary, but me want it back shot.
Wanangusho faster, faster, me nae marinate. Uli me iti swipe in a validate. Wanangusho faster, faster, me nae marinate. 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 Uli me iti swipe in a validate. Wanangusho faster, faster, me nae marinate. Uli me iti swipe in a validate. Nyaunyoka na chapa kama punishment. Niki mada na chorea kama akite.
Chuchuchuma kutoka matatenas. Miti size ya miwa ya kakakaka mega. Niki kuta vitu na pandisha temperature. Kila mi anawika gati gati na
Wili ya mebebo nuzo dhane mebebe kijiji. Uwezu mkula kavu kijaribu tasafiri. Uwezu mnuse kusu kijaribu tasnizi. Na kuna kutu chumba kitu tema sao.
Noma Commercial Entertainment.
Komberonga njuko, komberonga njuko, komberonga njuko. Ongeza nguvu. Komberonga njuko, komberonga njuko, komberonga njuko. Piga ye rungu,
piga ye, piga ye.
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 Komberonga njuko.
Naipiga piga rungu kawochi. Tumeanza bena enda kwa. Naipiga piga rungu kawochi. Tumeanza bena enda kwa kopi. Naipiga piga rungu kawochi. Naipiga piga rungu kawochi. Naipiga piga rungu kawochi. Naipiga piga rungu kawochi. Tumeanza bed naenda kwa kochi. Kuna giza naitafuta na tochi. Kuna joto uku ndani mistoki. Amebeba kama lori ya makaa. Ni mfupi but mrefu wa kikaa. Kila boy mta ako idha.
Wase wanduthi zao ni kusuba.
Apendi maboy ni mabuda buda. Anaweza kama huda huda.
Usiguse anauza uza. Anapenda dosi
leza come closer. Baby twende slow kwa game. Control me paka niwe pro kwa game. Misi oni mahita kitu banka flame. Nina mapenzi matamu nina pair who dem amejiweza. Sika wengine disability. Vitu ndogo ndogo wana die possibility. Allah hebu tupime zi capacity. Vitu kubwa sana skipata na nikalamiti. Lala kwa room cheza na ko. Cheki kio unafanana na mo. Shawa na do bedi na bo. Tende kwa flow la futa choto.
Follow Conjeezy on Facebook and Twitter at DJ Conjeezy.
Na huyu anastahili kuchikwa na atu kwa dani koloko kwa koloko.
Aki
aki aki
Menes
Uleba Zeng.
Good at being bad. Good at being bad, bad at being good. They call me Menace. Menace himself. Ya kukumu si ukemba gana. Kaka dem kameweza kana teka ngwana miu. Penda wale unipenda gani. Kwenye biche deno nina wabeba nga. Dako tundo si ukemba gana. Kaka dem kameweza kana teka. Dako tundo si ukemba. Dako tundo si ukemba gana. Menes
Uleba Zeng.
Good at being bad.
Suna jua. Oh my god, it's Dennis on the beats.
Good. Follow Conjeezy on Snapchat. That's DWJAYKONCHIZI.
Dako tundo si ukemba gana. Kaka dem kameweza kana teka ngwana miu. Penda wale unipenda gani. Kwenye biche deno nina wabeba nga. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Penda ga kucheki hizo tako isana. Fika ga dunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Penda ga kucheki hizo tako isana. Fika ga dunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Pongi ya kilini juna kuanga pavat. Sehemu za mwili manzezuni bamba. Sinaga ofisi napendaga paka nani. Vita ya miti ndo napigananga. Akate West Rivers waina posi. Achane ya kiben kwenye Nissan Toz. Ni mbengi kiganda na achi ya kibro. Sekete uwa galazma laugh badai doze. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika ga dunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika ga dunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana.
Sidi machacha na juangoma
ni noma. Mistari za menesu kujanga ziki wa gonga. Ndo magizani unipate jaba na gomba. Mchana mtani jungware mini komboka. Ki weekendi ni nae mjeri na toti. Nataka gawa wili jumoja anitoshi. Sababu najua hii ujana ni moshi. Le kitu sezi duni kuondokea pongi. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Pendaga dunda ukule tako. Na hizo matiki matuza mabigi tako itana. Cheza na dunda ya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Pendaga dunda ukule tako. Na hizo matiki matuza mabigi tako itana.
Hipo toto ma, kize toto mebeba. Hipo toto ma, dize toto mefura. Hipo toto ma, hipo toto ma. Hipo toto ma, dize toto mebeba.
Kameweza kana bonge telando. Kataweza mdulu bengi kuhando. Kana boy kuna venge anabo. Kana ni beg nika pige mikwanjo. Haina worry kuja hapa chora saba. Niko ready nina chaba sina raka juwa taka. Nita kupata wili ya sita sikia. Nita kupata manipa wakisikia. piga tan, do wajue piga tan, watambue piga tan, do wajue piga tan, watambue piga tan, piga tan, piga tan, piga tan, piga tan, piga tan. Karuruka na mabeste tukaye, mangoku fine wameja watu na nyege. Inyakule size yake ya mtungi, ma size nane na mamoja wanitengi. By the way, niruhusu ni wakute chini ya maji nono we. Wazi mind juwa juwa mikunaji wa mlambezi. Walambe mboko na wa mnyonyezi. Nilambe nyonyo ma piga tando wajue piga tan. Watambue piga tando wajue piga tan. Watambue piga tan, piga tan, piga tan. Piga tan, piga tan, piga tan. Hipo totoma, dizendo tu me beba, hipo totoma, dizendo tu me fura, hipo totoma, hipo totoma, hipo totoma, hipo totoma, hipo totoma, dizendo tu me fura, hipo totoma, dizendo tu me beba, hipo totoma, hipo totoma, hipo totoma, hipo totoma, mama baba walipanda kachikita na mimi sasa ndo navuna asanta kwa shamba niko janta niko vingida karumba sakata shika madhuba kula kwa macho tuletia mafala kama nika hipo beti mkwa keja kuverify na kusoma hiyo katiba kakwende Kenya kana na kana ringa.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
Kabisa ndio ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakishwa na kupiga koto ama.
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ni mabam kubwa zinabambuka Ni mabam kubwa zinabambuka Nokilia machozi panguza Nokilia machozi panguza
Hadi choko chrada gane
Nada kamata, sista kata Chuna chuna f***
Rada gane
Nada kamata, sista kata Chuna chuna
f*** Rada gane
Nada kamata, sista kata Chuna chuna
f*** Rada
Kalungu edition
Rada gane
Nada kamata, sista kata Chuna chuna fudhi kutumia melkata Nada kamata, sista kata Makedani tukisikiza
Conchisi
Ameanyap kijiji Jini, wakumi wasomi adi majini Mashoshe mafiat wakudukani D-Kingping toka sauti Kuna nyisha damu mabatini Magalde mwako jumi chini Maboyde mwako chini ita kwa karing Ari ni maring ding
Mjira anataka tukupigwa veshwa Pura pura kipa anadai tu Vanessa Pura pura anapiga tu bila chesa Sura sura ananajune memteka Na kokota kipongi Inachota andi body Teki vile kana soka inasongi Ay, mina teka tu andi njoki Ay.
Nyap, nyap, eh, nyap, nyap, wo Tandika, tandika, tandika ki nyap, 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 eh Nyap, nyap, wo Tandika, tandika, tandika ki nyap, nyap Nani ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo Landan ya lo, nani ya lo
Afande we, apa kuna kurutu Ayaya, na anakutu Apa mwe, ndakulia mutu Dogo dogo ndakulia mututu Ngeusoke ape uni tabu Kana nyege staki masahibu Kani miss, missi misahibu Kana anja mtuende taratibu
Ni mabam kubwa zinabambuka Ni mabam kubwa zinabambuka Nokilia machozi panguza Nokilia machozi panguza
Na mdara kabisa ndo ni mtoe joto Dani ya nisa na uchitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisha na kupika
Cheesy DJ
Lenga shiro na kia kuna mashiro Lenga shiro na kia kuna mashiro Lenga shiro na kia kuna mashiro Mashiro Lenga shiro Lenga shiro na kia kuna mashiro Kana kambando kana taza taza zero Kapugye full time ajue mindo hero Ajizi kiluta new speed kama zero Mago
mango shodo na zicheka kata rosto na mangolova Buka kako fine kuwa tesa na madoba ba pen Manyap na zispin kama hubaba Tura after kura iyo tebo nda ichota omulambaji Omukunaji
Kindu kutu ive, washa tulungule Natasha na tereresa manda na merere Uko manyu weteteka supa kameweze Refisia userere dandia mangwetete Stress ni kamerere, apana leta kilele Kangoko ni kamenjere, suka tukifadhere Fikisha dima zabere, katame tukuserere Kono moja ngotorecha fuwa tukibudare
Mango shodo na zicheka kata rosto na mangolova Vuka kako fine kuwa tesa na madobaba Pen, manyap na zispin kama hubaba Chura after kura iyo tebo nda ichota
Najichocha kwa kita Tanda kumbe nika dansa Sijatoa nguo kasha anza kunidara Mjulu dansi Dani ya kinyasa Nika mlambaji kana penda kupapaswa Kana chikidaka kama kale kamote kasa Naka kuna kuna fudhi naka dara marasa Naka certify na lafu ne Naka pepeta Naka pepeta pepeta na mapesa
Kana penda kudara dara nipol zao nkakachura Roche dudu juu nimlishe kachakula Puff na katot ni kutesa kamiguna Klambishe kakeria wapi laita kasatira Portmo mvieto msuru msuru Bado niko proud sema nimetoka geta Mango shodo na zicheka kata rosto na mangolova Dudha kako fine kuwa tesa na madobaba Pen manyap na zizing kama hubaba Chura after kura iyo tebo nda ichota omulambaji
Magic's anger on the
When a man get body night rainbow right so the name Adi adi kiran every day me a real Here we call jokes me go straight in a fame When a man get body night rainbow right so the get body night rainbow get body night rainbow right so the body night When a man get body night rainbow right so the name Adi adi kiran every day me a real Here we call jokes me go straight in a fame
Yo man Magic singer
When a man get body night rainbow right so the name Adi adi kiran every day me a real Here we call jokes me go straight in a fame Body night rainbow right so the name Adi adi kiran every day me a real Here we call jokes me go straight in a fame IQ height of his team at the play Oh when me never get there we'll be with a death So me still cheat, bro, me no, me no blame in Me have a man in as a man friend Then have a four, we have a big deal When the dogs stand back, it's a deal we'll play Bad striker, but I never play a game And me have a reputation I maintain Have to make money, but still have shame Like One on the trick, come a king Have a cash and one attack, I couldn't kill While I'm below love, at a mini magic thing But thing me attack, no in a no black, very One on the trick, I'm a king Have a gash and one attack, I couldn't kill While I'm below love, at a mini magic thing But thing me attack, no in a no black, very Ghetto cartel, put a clock it Very Ghetto cartel, put a clock it Very Mlay na sack your madam Vito ziki bang so you send it bang Grabang Boom boom so you super nani madam Nikim checky face and no smoke at grubba Kwa forms am mlay na msee mi ufuruka When me say ready you can say do can badat O monkey business ni liyachi ama fala Nikin ya new and then ama show stay on a lala Mlay na sack you pose si taki si checky si taki si keki si kati si teki si kati Mon you see One and the trick come again Abagation one attack a kuni kill Wala me low
Akakanguna ni kamali yao maremare Ni kamali yao maremare Akakanguna ni kangale yao shashamane Ni kangale yao shashamane Akakanguna ni kamali yao maremare Ni kamali yao maremare Akakanguna ni kangale yao shashamane Kangale ya ushashamane
Mami we ni mali siyo mare mare Ndani ya dera kama msumale Niko na wish na siyo gare Nakani ngoko mimi nisha mare Mabela zimeshika kijela Musela put your hand in the air Make a fist Mandela kwa jela Na stela ndo kwela Kani ngoma kapela Kani mbosho kwa hela Kunyeshe umbrella
Nyeke man
Shafashi na mbosho
Nyeke man
Ndete kigosho
Nyeke man
Karedi yoga shoro
Nyeke man Nyeke man
Akakanguna ni kamali yao mare mare Ni kamali yao mare mare Akakanguna ni kangale yao shashamane Ni kangale yao shashamane Akakanguna ni kamali yao mare mare Ni
Nikamali yao mare mare Aga kanguna nikangale yao shashamane Nikangale yao shashamane Adam na hawa pale Eden Wako matan madawa wana shashangale Wameshikuwa na njana shindo kule gani Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare Staki na umahija kula ningori Imebarikiwa sana lakini inangori Nyaku sare siku mare mbogi siki munyoski Nani bush inabashina ili ya Moses
Shafashi na mbosho
Nyeke man
Nyedete kigosho
Nyeke man
Karedio gashoro
Nyeke man Nyeke man
Akakulize kana kabile kana kakwa picha Au toto ni mafilter Na nikitoke na kwa katoto katachachisha Au itabidi meka ficha Kanaeza pika chapo na vyombo safisha Au form zake ni mapiza Kila saa baby can we take a picture Au katachoreshwa giza Ai akoka kitu mina kata money Lakini kitu nao inataka money Aki ya nani but itoto nmali So mi aki ya nani so mi toto mali
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Manake, kuna hii kitu noma sana. Hizi na hito nini?
Kalungu Edition.
EMP Records.
Yo, mbura. Genge la bundoksi.
Napa hata niwa. Masere, taniwa. Hizi kierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa ni hangover Kesho ni zaidi ya today Mbona unakaa, unauliza mbona Mbona mawazo ya today Jana ulichana, sasa ni hangover
Young priest, nasikia unaito
Duksi
na zing, batu sikia tunagabaha Tuka ni jing, vimeshika marakatha Labda nileche mchuma, nikaseji kwanza wata Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata Labda nileche chingri, nisitupe kwanza rata Ama nikateke wale sizwa ibada
Kuna matime na tamani chana
Aee, kuchana
Temptations kiu ya thianga
Aee, ya thianga
Injili yangu inapingwa sana
Aee, napingwa sana
Wakini cheki na odi wa muranga
Aee
Ni kamande wa kreito for gospel hewani Mtoto wa mama before tuanze ni naswali Kwa kesi ya binguni neza nitetea kweli Mgenge ni mgenge for real Na njege ni njege for real Kwa shy box light mina joo na ni feel Sijai towa tail na mikuli wana guilt
Odi hoko ni mapitio Majaribio Tumetoka mbali tega sikio Na leo tuko studio
Tumetai holy water nikashika jaa Warasta wote kweli wame umbo na saja Holy communion wezi letanga na jag Ex wangu sema adi labda umeni dump Da, da, labda uko dan Ba, ba, labda niko ba Niku doki ya juu labda niko bank Ilumi sema adi labda isa shabank Gun, gun, uskini na gun Juleo mtuwa anauliza kama ata ban Bang, bang, washa washa bang Bang, bang, washa washa bang
Kila na mistari na zipura zina kam Pira kujisunda nimejisunda nina dai tuku sako Mukipata nikicheka jua tu nimeilima talikam Sasaba mulango nikafunga na vifuri kasaba Nikanza kumpara kwa pafu ni sande Bila adikipando kulambo alamba kukato akwato Kileta marari kula bench medipalu Kileta marari kula bench medipalu
Brikicho
Bandure
Brikicho
Bandure
Brikicho
Bandure
Brikicho
Bandure
Kishada
Apana
Kifuaka
Apana
Kindovu
Apana
Mutura
Haijaiva
Coca-Cola
Fanta
Malepale pole pole patanisha
sare sare pale unganisha radio jambo pale patanisha
panda kila day tau tau makinde kimbizana na madenge unaweza pata tu kaswende za kitanda ni matembeza matanga ni madebe
nyaru hapana
kata jaba kata cheng kata zabo pata weng saka kwila kata kiki tuzidishe na kade penya kenya penda kenya
mama njeri Unaenda wapi?
Sokoni.
Kunwa nini?
Mafuaka.
Fuaka gani?
Karosta.
Onya watoto wako wasivute sigara. Sigara uleta ugonjwa wa kansa.
Niko base na watu hii wanadai kunitori vile tu na wachori na kama kuna dore wajenge tumabunde kijeshi, kigeri, kifuta, cha baba na cha mama, kamfara, choboa, uma bench, kalongo.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi.
Mujua ijua wewe?
Sijua.
Hey.
We ni nani?
Nuche mimi jia sijui. Ni mwada wa simu.
Usiindepedi manze kuja sasaba Jutungo bash na mashash na mangeos Kuma pasi na rash kita ash Niko cash wa shashada
Wa shashada Wa shashada Wa shashada
Ni kama tawi ina majani saba Zina kushika toka ngware sasaba Kana kuchoma chanifike kwa shama Ni kuzi roll kuzi pass kuzi kwa shashada
Washashada, washashada, washashada.
Tuko mabangi,
bangi,
mabangi,
bangi,
mabangi. Wewe ita polisi. Tuko mabangi,
bangi,
mabangi,
bangi,
mabangi. Wewe ita matiangi.
Ukiwa na stress unashindwa rada gani unagezwa kama guest unashindwa hali gani umepiga kanzu dress ni madhambi ya utaki unadai kufika juu juu na juu kwa nataki kwa shashada
kwa shashada kwa shashada kwa shashada
Nikisha I roll, na deni big a kiss Mwa, ingi adi kwa sondon from sick Wa, kwa hole kumeja tu mariz Za, bro atakuliza shika hii kwa shashada
Seti kishash mini medi Ita huyo pedi kini bong tu ubongo mini feel kama vedi Kwa ready, kwa brain kama kumi zime medi Niko manches, mbunya kumi ever ready Niko markets, kuma wiki misi pendi Nyama kwa hoteli, mapangi za kitoi Izo waga tu ni deadly Joni pia ni pedi, I come to my yard form ni kwa shashada
Wa shashada, wa shashada, wa shashada.
Muli aide na mapenzi mengi sana Na sasa muna dai kuwachana Manze kudivolti opowa Inafanya watu wagopi kwawa Pete muluweka, sasa muna towa Mapenzi muli panda, sasa muna ngowa Nipowa kurudisha love, tani andowa Dekwa tamstadi mtu kablo jamu hoa Usitupe mbao, juu ya mapaja Ziki fet, utawatwe huki tapatapa Huku, kule, kama manabata Vipi lao na jana, muli kulabata Kepo chenyu kwa hata Kisa potea sasa mwakipata pata Mabibi na mabwana mweshi mundo wa ah. wanawake muheshimu ndoa. Muheshimu ndoa, mabibi na mabwana muheshimu ndoa. Muheshimu ndoa, wanaume kwa wanawake muheshimu ndoa. Muheshimu ndoa, Mola aliweka ndoa ni ya wawili. Bwana na bibi akaweka mikakati, mambo ikawa shwari, lakini wanadamu wakageuza story. Majina matamu kama baby baby, swiri swiri, hani hani, siku wize patikani. Wakati Molo wanamuluweka promise mbele ya mashahidi na kasisi mukakiri. Eti baby I want you, baby I need you, baby I love you, lakini wote leo mumekuwa makafiri. Mara sukari mami, mara sukari daddy, hakuna pendi la bad.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Manake, kuna hii kitu noma sana. Ezi na hito nini?
Kalungu edition.
Cho player.
Wasani fake afadhali kuona juma jina kabibire. Anyway, mina madadis, mina madadat, mindo king king. Tai shati na mabling bling, saifom bado mindo king pin. Nilisuka pendo bado kumdunga ring ring. Yo penda jo vile jo na tipin, nikidunga goro goro na kwa shingo tu masling. Mina choresha gamanze vitu crazy, uliza OG virusi na ken raise. Ukinitaka manze nipate umoja, na mbugi za kifadhe pale mbugi za mawezi. Pale manjege hawaletagi ushenzi, jotuli wadhikitha kushutura kina Daisy. Saidoba napiga na kina Jay-Z, na nisi kuchanganya ulize Royko kwa chemist.
Mafuta jipake kwa magoti, familia nimebeba kwa longi. Mina wori, kwela ni kigondi. Dizena na meza, na meza, na meza. Mina morio kushoto, kimomo kushoto. Si uba, yowe kangata ngata kwa skonyo. Kise pandiroza kuwateka waroro. Yushen dizen kumpigwa chobo na roro. Ala, mepigwa chobo na roro. Aha, kwanuleke wa mchele ukadoro. Sherehe global, tujines bila wowo. Na kama kimdena kinatatisha piga stroko. Ukitingisha, kanungo kibakisha. Ukizungusha, wakina choma picha. Mrungo isha chachisha, leo ni kuzamisha. Ainanga taparesha na BNB ya kusisa.
Anasema vako zangu wa madame tu alight. Akimona na nibamba jona jua nishata. Italikaza jotu riwa kisia nimepatch. Madolari na hesabu tukikuwa kwenye flight. Moria wangu ukikam joko wa rima utajua nimetight. Tutajua missing light na jishasha junajua. Mambo yangu iko high. Wanakashi ngoma zetu wakisema hazidai. Kwenye club kila siku wanacheza ngoma zetu. Ndio wa feel very fine, ndio wa feel very high. Usikaze hii mboka joma yutu atadai. Wanatrack umekaluvi wakingia kwenye mic. Nime mada hii track na jua itawa nice. Nime mada nime chinja nimeua.
Shikisha na kawada na zimirie teki vile zimenasana. Na izo shasha ni mange usu wanawashana. Juni kwa kireno na figa chora. Niko kanjong na shikisha. Niko kanjong na shikisha na kawada. Niko kanjong na shikisha. Niko kanjong na shikisha na kawada na zimirie teki vile zimenasana. Na izo shasha ni mange usu wanawashana. Juni kwa kireno na figa chora saba. Niko shika na washa tu mangale. Nika shike kana figa nikadare. Teki vile kamebeba imevimba ndani. Nadai kukateka ndio chume la lendani. Na kalikunda ni nashikisha majani. Na kana tuta minta piga tu makali. Apigwe rudi hadi atoke uyo chali. Kako fiti kamebeba tu asali.
Chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo. Chimba kitu adito sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo.
Pejipin akio line and pin. Akio line and pin. Akio line and pin.
Sauti ya mnyambo.
Kimba na nikitimba siti na vimba. Pasua kinga shipa la simba. Mayoyo seke beki na echeza winga. Fanya kama unajikunja basi deni kufirimba.
I like your body you inani kabako. Ani tukamsi ata basi unge ni danjo. Unavyo itingisha hido ile ligiso. Na nakapiga mitika hindi si easy go. Kondoku kinafyo kuna akili akili. Oh, nakanafyo
tete mamwili, mamwili Nachimba shote tano mara mbili, mbili City wanna spend all his mili
Kodi
wa muranga misi zitoke katoto Madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko Na wengi woni mapedi sugu wa mwihoko Na mama zao uzangangu pale korogosho Malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo Malize pedi wangu nuka ikusia kawambo Kaskini flani kalifanya nmwage bon maro Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Brr. Kuchizi pia ni talanta Neke, chana jaba na mafirifiri Neke, mindo ule bwana ya bibi yake Neke, mindo nilinyamba kwa ile conference
Utapigwa kishoto Na umbe na pia pigwe kushoto Kitoto kina die kifoto Ndyo magizani ya set ne wapige punyeto Shikaturi mperungu tulis Ni wagaza wengine ni waguli Wendio shada kujani na kuni Kukinyesha mafuta na sabuni Sauti toka ngambu
Follow Conchisi on Facebook and Twitter At DJ Conchisi
Na huyu anastahili kuchikwa na atupe dani kolokolokolo Aki Aki
Wakaliwa ya ya
Kutoka watch wana kingoto DJ Jones asha
wakilangu
Kutu
mazenda
Kutu mazenda Kutu mazenda Kutu mazenda
DJ Jones
Kuna Johnny Kenja ni kuwaya
Mavu on
the beat Wati ajira on this people ndole Kialisi zitekana kwa choche Chakua sintu kifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sintu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chafua sintu kifika kote kuote
Simu wache ni waroke hadi shoke Kueni wapole na mtoboke mini master route zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama forte Itabidi wao koke Water to wine, hang down Quarter to nine, man down Bow down, nisho nani ana land town Kutoka downtown, baby
Wati ajira undis kibwa ndole Kialisi ziteka na kwa choche Chakua sintu kifika na ni kuote Toka east, west, north, hadi south Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote Chakua sintu kifika kote kuote Kote kuote, kote kuote Jina bigi wa utambua kote kuote Kote kuote, kote kuote, kote kuote Chafua sintu kifika kote kuote
Kalinoti na die ni okote Kaninoti si die minisote Kukafunga misifikishi fote Ukija sisa nipote best shot Nina day mala die die Kwa ndai iko nini tunovai vai Mangwai na nakutu nyege full full Walai operation kuchafua iko nini my guy
Si day tuka haba si day wakukinda Na day tuka moja kazuri ntakalinda No wanda niko book Love is smart na wawinda Na bado tutalanta kimswad mina imba Waliona na omoka wakaanza kukachuki Jura piga tu maluku lakini sipigi suti Na teka dem yako maere na kula kusi Alafu badeng na kapangia harusi
Siko soso, soso, watabunga ngoso Soso, soso, zile za orosho Shosho punani, iko kwa soko Ina mali neseti kwa mbosho From ya kanjing, juta uniko kanjing Mina kiting, judawa iko kwa jing Seti kitilnge uwashe tukisini
How are you?
Uwashe tu kwa sini
Kwa daru mindo chopi na mindo wanakopi Mistari wanatema buda sahi hazidoshi Wasupa wao bote bote na wapiga doshi Mastingo zote zote aditowe moshi Mito kakaka yole na sijui kupiga hodi Nipati hapo masimba jaba beskando na rodi na mogi Nishi ya wokovu la Jehovah wanyonyi Choche na koko ni mandole ya
kitonji Wati ajira undis pigwa ndole Kialisi ziteka na kwa choche Chakua sintu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south
Sijui hata majini Niko na bash kuingia kama G-Bank Niko na bash Niko na bash kuingia kama G-Bank Kumeja sijui hata majini Niko na bash Niko na bash kuingia Niko na bash kuingia kama G-Bank Na kumeja sijui hata majina Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma
Anajibu vitu hata sijamuliza Ako na kibenje Ndani imejaa manyongi Ako na mambicho nasema ye ni bedi Ushai chomo kasikia tumbo kwa mgongo Unambebo ukiamka ni ongongo Simenishika na jona niko na dogo Kumbe ni jaba nishika na jana niko na do. Kumbe ni jaba. Mambichwa. 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 Yeah, mambichwa. Mambichwa.
Mambichwa.
Doki nadai kukusisia
kwa cho. Doki nadai kukudungia kwa chom. Jerry nadai kukupatia kidom. Head, shoulder, knees and toes. Bend over, miss and pose. Wangaresu napenda makagari. Amejibeba utadhania kugangari. Na utoto utadhania konasari. Aliteko na Chris utadhani ni kantai. Ako dry spell utadhani ni masai. Kus inatupa utadhani ni mochari. Anakatwa utadhani ni butchari.
Nikimicho changu imejengwa na pedi na sipe mtu na kivuta ni midi. Ni kimbicho changu imejengwa na pedi na sipe mtu na kivuta ni midi. Mini odina napenda dina na jegi shapeless kakisoga obina na odina napenda dina na jegi shapeless kakisoga obina. Mini odina napenda dina. Mini odina napenda dina. Mini odina napenda dina na jegi shapeless kakisoga obina na leo kasina raba mini na chimba rodinya kisinyore ya loya kaki story mingi mina therapy kichamba na kaunge kuwa tiri singe baki shata pienga nilikufunga bao juni linyanyisha refa na budundom jegi turi na bado beneza.
Yeah, mambichwa.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi.
Ujua ijua wewe?
Sijajua.
Hey.
We ni nani?
Nujua mimi dia siju. Ni mwada wa simu. Lule mluja wa.
Chaniwa, nasi kipe inyama, na kikita inyama. Waza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasa kate inama, sikata imama. Leo kamari mchoza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na iguliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na iguliki,
chongo.
Iko madao.
Na minataka
Chodora sasa ha.
Nyoka ya shaba.
Kadibeti lazima na imada. Marathoni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Sime ni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head gani jome make mine. Funga mlango sikamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na cha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikilia po vile mzea nataka, sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shaba, hebu inyambie. Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mchoza rungu aputa itana goma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, konya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Na kukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, spirit shona kani fimbo ama miti ponya kani kubwa na kuliki
chongo
iko madao
na mimi nataka
nyoka nyoka chodora sasa
enga enga
nyoka ya shaba
check mimi ni pedi wa mapedi napenda minji mahaga bigi kitu napiga kuni kuni hadi kutwa sema fuck boy kucheza chini na huku chini nimebeba kitu piki wanaogopa mimi nikafia nishaidombota wangui aka cheese
you got I was the first motherfucker to get
this tiko kwa sauna na nimewasha loud tuko zile area nyimwezi kukwa allowed tuko tire na mangios wana maras around VIP zile area zinanga ma crowd CTID bado niko around igo kubwa sana utadhani ni madharau niko ukuru wakana na rarua mara chikado pita na fence ruka mawai niaji kamene kam niku kiss hisi kameme kam na tlakibe sina kirende
sulete kirende
napiga shasha defili na toboka nikipiga mashot minasikia kukunyonya na sita mind huyu manki ukinyonga nikushike matai manze manzi unabomba asha mwaga na sijashika paja asha niguara na sijafinya baka bonge la duba na dai kuikuta shada za juja manze zinalipuka ni mimi na we hiyo haga na kuna ni vipi gaze ebu chafua machupa
nasikipe inyama na kikita inyama waza msupa kaza kunyi aputa inama nasakate inama sikata imama loka mari mchoza rungu aputa itana
Kinyaga akapela bete dang no ting kuna slang jabo na kona penya na kia rosho kinyungi na katrin na kumushika ma
Masacho kinakamu kuwa beba kama kawa kwa raburu tunakamu tunakamu na mabawa barafu kama kovo kuzijeza kama kawa kani ngoko kuwa kunyo kuwa kunya kata hawa kani mamba na moeje tuke jani nakashika fiti nakapigia mijelebe nakadishi fiti iyo pongi iko freshi kana hema mbio ninabaki nimeba
Niko kikale shada cheki choni take di dem ni keki cho and dance with that masacho sacho cheki choni sacho masacho sacho cheki choni sacho
masacho 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 sacho masacho masacho sacho masacho masacho sacho masacho masacho sacho
kwenda dubu mingi zikidunda ga design eske ni take mandi doni mukumbe vi fine sio nionyeshe yeni ngori singo mingi za ku wine eske dubai na tuna timi stari zina rhyme eske ni toe shati jini kani feel fine Mrembo kanaringa saini mina kudinai Neske gani zitoke kwa vitundi metumia Juma shuta mbili tatu kumbe zilifika mia Kilandi chekisu na joni mina zikamia Nilimsiti vela jome bagi jome ni jamia Tiona teka nteme tena judo bajo mini bambo Na stupid ili sikwili jengo na wakandiko
Na round hii mina kamu nikispeech na ubaya Kama kawa zango moto na wapele kanarada Nipe lighter puff puff zisha rada kama laya Si upenda tukinyanya tumekuwa vichwa mbaya Niki freshy lines the deadly Tukiroga basi itabidi mmemini ey Mi huchoma na mabigi wanakada kama kawa itabidi nimepitisha iyo
Kona ngoko na shiko na homa Ukishika hii kaka utahema Mani itarambu banasta sema Kuko hoa, kuku nikitema Kuzaliwa pangu ni hiyo novemba Kila nikitao na tia alama Kila kukutao mori wanikema Naguza man, nimekuja hand sina gun Nipe plan up to this hand Ukileta kwantai ban, ban Ban, dale man Sio lazima nikupe kibale Ama unibanulia ndiyo nikubale Sio lazima unikuze pale Nasilewi chakari ndiyo nikumare
Niko kikale shada cheki choni take Di dem ni keki cho and dance di tati Masacho sacho cheki choni sacho Masacho sacho
Commercial Entertainment.
Barine. Barine.
Bado kamerugama Karapenda yangu lulu juina kwa game simama Naipiga tua tua hadi naiwacha na alama Naiwacha kaime lala nkirudi bado imesimama Kispendi kula kupa shazo shakula nyama Ukikosa kumpe matua tua kijani na kama Soma tua tua mtengezo vitu jengwa na mama Tua tua weka chumbari kwa yangu nyama Tua tua staki turungi ntaka kahawa Tua tua teza na kuchendu made chawa
Chika kakua kwa Laguria madanya kama chante Aku puchande kabumu waga champe Sima furiko sa lazima ita skat squat Batman fina pull up with a squat squat Ratonga adina vunja kitanda Tua tua ishi ndo kutanga tanga Ato play game sa michezo kwa kiwanja Mnachua minapenda kuchipamba Kujeni tukate maji na mapanga Ni kwasho vile kanja jozi na zungu kanga Delita masha vile na zururu ranga Nijabatana na gamba suga mkamba Kanatei adilolo kaulamba Na kau kuja kwa angu kaka mejipanga Tukame beba kukuna
Yo mali weke mbe Yo mali weke mbe Yo mali weke mbe Yo mali weke mbe Kau kona luka basi weiteke Kijani kuna giza yei pepete Gameboy teke na ipepete 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 Yei pepete
kama anda laga nika na samanta tena piga hizo dizi miti akimanga njiti na kada mali mali sibadilishi kosa CD Johnny D nasema bana kishash bana ni pa bana kibana kibana ni bash
yo mali wake me kauko na luka basi waiteke kijani kuna giza yei pepete gameboy teke na ipepete yei pepete ipepete 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 gameboy teke na ipepete
ziki nice na mambicho tunazima mbogi ya kawada na matire tunawima cheza na mabomba za halima na kulima shuka na madama Dam kwenye mbogi ya kutima kijaba kishada Kodo napitisha shikisha na mamochi ziki na eskemba ukuda Mahaga ziki kemba zipepete hadi ya luta Na chana kawa raza kwa kemba kama mbanga mbanga mambu
Be una claim na mbosho niko low Come ni kutel si tight uni show Ma tight na kutek to bed be slow Na kutap tuki chick na press tuki shock Na finger tuki pun na guara tuki puz Una wika da kipen na kuken tuki puz Na dance tuki yard niki flow na makush Nime steady kancho anku die niki push
Yo mali wake mbe Kauko na luka basi waiteke Kijani kuna giza ya ipepete Gameboy teke na ipepete Ya ipepete, 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 ipepete Gameboy, Gameboy
Kalongo Edition
Imeweza, imeweza na Kakienda basi enda na Imeweza, imeweza na Ukibebwa basi bebwa na
Ni danger, vuva na reza Mguju ya meza, venye si ucheza Ni tatu na ine, na sero ako inde Na tenje ni mteja, juniko kwa keja Mafans wanawika, venye si utesa Ziki na eneza, tembeza na dere wa bebe Endesha, kolabo ni meja, hakuna kucheza Niku, niku, weka weka niki sliding Niku, teka teka ni design mew Jenga jenga bila pressure utapenda Leo mina kesha, baby ni petenda
Bema na chat, Anadaya na kabe Uyumemi ya mejipa
zimeshika na kigat. Tangu jana nilistart zikanishotu ni kuchat. Kwenye insta nika jump, mimi pale double tap. Pressure na yo kaya pump. X's zote nilidump, cause these bitches acting dumb, man. Hold up, eh. Baby, take a minute. My eyes on you, you know that I'ma dig it, eh. First lane, we be pushing to the limit. I'm that guy, so you know that I'ma get it, eh. Bad guy, mommy, you can die, me na die. Mchezo paka panya, missy die. Juniko on, as a city to king why. To pick a story, to kijenga, iyo vibe. You're too fly, aye. Bossy, mommy, pick a wine.
But them wanna chat, eh, eh. On Insta, wanna like that.
Niletea tu mudomo ala. Nilikuteka kimangoto. Nathani ni vajo kumbe niliokota poko. Akili lia gwembe selipenda dudu. Nakada istati ya patiwe mutu. Nakana lia kutu ya patiwe munju.
Sasa ex chaniwa akisauti ya kubana adi unimaliza. Ikiza Ibiza mama mapiza. Baridi ya freezer tuna majira. Mapunyeto sasa akikora kuingiza. Single flani kwenye miujiza. Suna penda Johnny kani sina.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu. Minataka ni kukembe mama. Kuna vile unanipa tamaa. Wacha nishike jegi yako koma. Ntainyonya tukifika poba.
Niko na mamili, itaki na mili. Waka mkutach mwili, na wapewe mbili. Nikicheki madem na geuka mikafiri. Si siri no surrender mi albashiri. Msupa soba na minko maji. Achangu sengoza pia kue maji. Ashala liye shoulder, nepiga roo safi. Mkono ndani ya troza rungu shaji chaji. Kwamba na umbanga kana B. Lakini nikipewa na ipiga kama G. Kawa tuto tunaisabu ABC. Msupata kusonga amekuma tu kwa D.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu.
Kukumusha nilipiga niko inangi. Nataki ya pungi fimi tulie zoi pangu. Imefogo za makina iko kidale zoi daru. Kachoko za bodongo itabakini wa ulambe eh. Lirikali mutil na domani. Na vaku za mitari mbuzi tuanda minani. Na zobo za fogo za nakara imski mkali. Ndomana nasikia nikani ko beach kwa bahari ah. Napenda kiki za kijijo chana gasha. Jukila siku nasikia galaz majomi ni party. Etaka party ni party na party na party party. Ndomano nasikia mistari zangu ni posh posh.
Kani big party basi booty call. Masaya studio tanipata niko zone. Mina saka doa mina die to kuball. Niko drinks niko on ki 14 to na fall eh. Kani kubeba beba wate free for all. Kani majaba na matul cinnamon eh. Mami riang kani yang kani bang. Mina yen jo tucheze mpaka check. Kamu stay get loose no delay. We gon do it your way eh. Desi yan chiki yang sameweza. Wait a little drinks ilo ni grill juya meza.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy
Perake. Kuna hii kitu noma sana. Edi na hito nini?
Kalongo edition.
Let's go!
Aye, aye.
Nafla, beleza.
Imore. Kata, kata.
Conchizzy.
Kata, kazi ni kukata tenje.
Mavo on the beat.
Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje, kata tenje. Kata tenje.
Katatenze na si mchezo. Na bado tunakemea hadi mapepo. Skiza beat ni nguri itafanya umento. Hapo ndo utajua ndote yako na kama neno. Si unajua hawa mazuzu hawana lebo. kibonga mingi tumina wapa maelbo. Tulio ufunzo wapa team siko na kunego. Ikifika kwenye rims ni maviboko. Pungiza kupa kata tenzi wacha mdomo.
Kicha ndoko yako fiti nda kunyandulia. Jumi kirimba chimba bed sita. Napenda light skin kana dunga masara. Nyonya lollipop kapoko wa moranga. Chunga usidishi dem guangi toka chuka. Ni makuangi uku toka paka ngoda. Ni machichi uku kata paka guava. Dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya.
Back from duo, back from duo. Kisha kwa flow kata anapiga duo. Jawai ni trust ghost leo akushua. Mini nukita tabidi ni vutapua. Nobody can stop this reggae. Na zile tembe zime boosti nyege. Na zile blunts zime boosti ndege. My cup is full tabidi joni mwage.
Menje wa lenje kata hiyo tenje. Skenje kata tenje si tutabanje ni tenje. Msengenge usini mgenge. Anaringita aringi anamawete te. Niko kete kwa kiti lazima msekete. Kwiki dogi mdogo tiketeke. Nichengale na nare kamblena na kibare. Niko kidale hiyo mali na ima.
Kidogo kama macho ya mchinku. Wakinyanya anakatu mchinku. Alafu nikimshaba tunatoa tu wa mchinku. My ex nilikuwa nimekura. Sijui mbona ulini hat. Sijui mbona hiku wax. Sijui mbona hiku last. Nimemada nimekana isha mada hiva. Sini kata tenji remix na jua isha ban. Ay ay.
Hey, I make a kitty feel a little bit freaky. I make a titty feel a little bit itchy. Just a feel, anafanyo feel crazy. Twende my lab, tukisakanga cannabis. Nindio nyuki, nifatule asali. Nisiku nyingi, nimekutamani. Nikupige shoti, rungu magizani.
Minororo, namba saba. Miufunga dute zote ya diguada. Alibamba akatupa adiraba. Kimada atapiga msalaba. Nyukawia nikidania. Na nikikamthru utanikumbatia. Na nikikamthru utanikumbatia. Na nikikamthru utanikumbatia. Kamkoba usikaeke. Tupafom kuwateka. Kuwadoka. Tupafom kuwateka. Kuwadoka. Tupafom kuwateka. Kuwadoka. Kamkoba usikaeke. Tupafom kuwateka. Kuwadoka. Tupafom kuwateka. Kuwadoka. Tupafom kuwateka. Kuwadoka.
Digia yela amenibamba. Na kuzia diyo mkoba amenimada. Na kizama wala ya mejingora. Kakijipa itabaki kamewika. Kumanga uchu ichazili ya putkul. Akiwa line lazima pigia nduru. Chini ya waba mchezo ni ya wanga. Utani like mini super striker. Na ikilu utawika mbaya. Hini dude utawika mbaya. Utashinda ukinita mbaya.
Na mina itika mbaya.
Marialize miu kwa ria zireu. Dangulo nimezunga kama mwegze. Umojing kwa wazing militant kuwa sting kama B. Wako steam niko biz Mr. Chin. Rima zote kuwa riek kwa nabaki na matiash. Nikutia kujichapa kuwa toka tuna hype. Kuwa mashop kuwa nyam. Isiradu zimetight mbogi genje tunitap. Kwa shikisha na uras na watepa na macheng. Niko riang utanipata umojeng. Na watepa na macheng utanipata umojeng. Na watepa na macheng.
Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Mekucheki toka zamane. Juna chaka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Na baki ndane kwa ndane. Eh, yate.
kwa ndane na baki ndane kwa ndane hey, ati kwa ndane na baki ndane kwa ndane
hey, tuna step na te inakam tuna left na fia nakam konga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tupi gonga nyonyi pungi nyonyi kigonga gonga gonga Jani piando mkambia fande mbele tukisonga
Mekucheki toka zamane Junataka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane hey, ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane hey, ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichachisha Uguza tuwezi ivisha Mbebisha unanimaliza Washarungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Nizi pisa endo pimishe Kushibishwa unanimaliza Washarungu unanimaliza Washarungu unanimaliza Washarungu unanimaliza Washarungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha
Mekucheki toka zamane Junataka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane hey, ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane hey, ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Big bang, 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 bambu Inajitoa choche Inashuka, inajipata kunyi Zubadu, kaukie kwa fudhi Na chashi, moneze kwa ngumi Kujitepa, dia kibistumi Inambao na miumba usakumi Kuntahu, watuban maudi Kujitepa, dia kibistumi
Sharima zote wanajua mi bazen Nilitoka jua so wanajua mini sauce Niki kuja kwenye basho kuba wate wanafall Awe siren awe alarm kwenye bed kata mesu kijipata Umerianga siku ya mboka we ni mrazi Kuongeza tumakucha na palachi ndio form Najua hangang pena gondo au kel Nimejaza mistari hii boat na inyadi
Aki Friday Sunday Monday Enjoyment Aki Friday Sunday Monday Enjoyment Aki Friday Sunday Monday Enjoyment Ya kujibamba siya kumedi Medi Kwenye club usema enjoyment Enjoyment Kwenye club
Seri jonge ni trace inge baki jexpress Mafans wangu msijali kata maji kwa event Nimeacha nimesare sai joe mim honi Ngomandechu zinakam na hii round siyo sorry Nimemea joe pembe mtajua niko honi Mistari tamu tamu juu miu mwagandani Nimemada nimebaga nimemada hii verse Nimemada hii verse
Maji mate isiko chonjo Mbogi mbande umetuli ya kushoto Na kemba konkodika na chindi ya koshoto Sini Friday, sini Friday Sini Friday, buda ni Friday Sini Friday,
sini furaide, sini furaide, buda ni furaide.
Nilibongeshwa kila mina kachoka makali ni ya minu napendeza na mini mini tizi kame flanu meni bamba kaluta na nduta kushikuwa na kandoto kapunani ni nanya tivoni kojuu kama ndekia kuna ndeve teki hane matane zinduke tuwe wani ni kofiti na mademo meweza na venye na wateki wamepanda jigia meze kiwashe ni kibani kimbicho kwa kicho
niko ganji madam siko ndogo na bando niko manji matei siko chonjo mbogi mbandi metuli ya kushoto na kemba konkodika na chinji ya koshoto sini furu Sini furaide, sini furaide, buda ni furaide. Sini furaide, sini furaide, sini furaide, buda ni furaide.
Checking yosa mefika buda shanza kudondosa. Jona kafiti figa sura mepiga mangoto ah. Checking ya rufu fani na tufogoda. Josha rosha bojongo juvenye kuna kunaku ah. Seti na chocha vitu zina tunaku. Mina jona toka kujojoni nini na naku. Sini paka ili bleki basi kapugwa mavitu. Ika toka imechoka na sina vishenzi ah. Mina jipenda buda misezi chapa. Nina keja sabamoja na ploti kama saba. Nasi kani dorare mina dimi ya kapo. Janisikia kambi flani pali menili toka.
Chocha chocha na kuna kuchoka adimba. Na ichapa, shoka shoka na kuna kutoka na ifinya kamkate kate kate na kishada kiwake kitatucha kufogo dadu dumanti kuthomboza kutekenya bunge banti guzi kemba kutuguza nikolaisis kachifura ni mamunji piga bites mbindo kila mjulu bang kama fe ananito hit la jini mkili kama dre nguza thorax mwana ume mjulu bang mwana ume mjulu bang
ni furaide kaleka waking feeling na ni payday suna joka feeling tuko aire Vela mangale, shusha magale, buruka highway Nikushuka na madam, kuta kitu kama jam kimati yangi kani mdam kurombosa vitu fiam Niku fry steak na magale, mjulia ni fande udai we Uneza ka home udishi mawe kuviolate rules autumn to the highway Upati Friday sato si hati Sunday
Niko ganji madam, siko ndogo na bando niko maji matei siko chonjo Mbogi mbandi metuli ya kushoto na kemba konkodika na chindi ya koshodo
Contact Conchizi on 070-6312-672 for more information.
Chibobo wangu, mwodari wangu Chibobo wangu, mwodari wangu Siwezi kukatana kupenda na bado na amini Siwezi kukutenda ila deibana mi bado na kuwaza Umefitro yangu bado inakuwaza Kukutex banda nalekua ni mablanda Kuchapa wera deli kungangana kwa vibanda Ulinipenda mi, ata kulika jana Ata olize mi, siwezi kukukana Ulinipenda vile tukimanga chapodondo Wakati sinado nikibishana na kamongo Tony ukipita na maboy, wana tense Azidi kuwa landa ndo iweze kuwa pain Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani Siwezi kukupima we, siyo mama pima Itabidi nikubebe tu kabegani
Kuru kushuka raka shakuru kukungung Nila koli meniko mika kutu Meni shikani nesema tumasutu Karibi ya chaptono nipige mamutu
Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Zungushie wendo, zungushie we Ntakenye na wendo, ntakenye reke Ntakenye na wendo, ntakenye reke Ntakenye na wendo, ntakenye reke Ntakenye na wendo, ntakenye reke
I want you boy, with a ghetto loving It's my dear that you say you be wanting Nitakenye, nitakenye Oh no, I don't need a check You say that you're wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey You say that you're wanting my body Tonight you are touching my body In return I be bouncing my body Squeezing my body, calling me honey
Nika holy holy, toto nika holy Nika doli doli, toto nika doli Nime chizi with your love, sijiwezi Niko stendi kulipoli juu ya wizi Moyo wangu ukangawa na mizizi Penzi langu ukalipa na mandazi Kedi night ni kupenda tukichizi Kukufota fota tu kama mbuzi Vako zako sweet baby za ningora Kuna venye wata chisha kakangora Ukifika kwenye kwa wanarora
My baby girl number zikate tenze. Last word kukushoni yati niko stenze. Ada nimeomba afanda fande menze. Ni mateso ukutu nangangana. Kukupenda hata hatu kubishana. Mbona uende hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But me don't takuwa wako warachu.
Kukuru kushukara kashakuru kukungungu. Benzi lako lime niko mika kudu. Nimeni shikandi nesema tumasudu. Karibi ya chapter no nipigia mamuni. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga. Takanya na wendon, takanya raga.
Una chocho na meiva. Iza jumeni fisi, bado zija shiba. Haripoko, minapiga mimba. Jukwa soko, kanidiva lipa. Una chocho na meiva. Iza jumeni fisi, bado zija shiba. Haripoko, minapiga mimba. Jukwa soko, kanidiva lipa. Diva lipa lima. Diva lima lipa. Diva lipa lima. Diva lima lipa.
Kani Pablo na madawa. Naku stoko nangu. Zukikula dako. Kitu bako jilimpanda bako. Kamua kamua mina pendo kianua. Maduri mauta umesunda kakeguta. Panua kayanda kadukunda kapanda. Kitanda na wanda venye junda kakanda. Hamdulai zimeshika zimekwat. Hamdulai hamdulai zimeshika zimekwat. Hamdulai zimeshika zimekwat. Hamdulai zimeshika zimekwat. Hamdulai zimeshika zimekwat. Hamdulai zimeshika zimekwat.
Una chocho na meiva. Iza jumiri fisi bado zija shiba. Haripoko minapiga mimba. Jukwa soko kanidiva lipa. Una chocho na meiva. Iza jumiri fisi bado zija shiba. Haripoko minapiga mimba. Jukwa soko kanidiva lipa. Diva lipa lima. Diva lima lipa. Diva lipa lima. Diva lima lipa.
Makonda mfota mbaka mangware. Anipe vitu nizichape mbaka siandare. Bile hip na madeba na mapungire. Ndazi kiss, ndazi chum, ndazi pandire. Pandire, yani dandire. Shika ganji bana msupa nipe lungula. Nani aduka, nani agari tu ni lungula. Kwa kandisa wako kiri ya sana chunguza.
Nama commercial entertainment.
Bado mikunyamba sana, bado mikunusa. Na mwagi ya diva njoti anamea nanga. Mikunusa, bado nusa, bado mikunyamba. Nunu yako tight kama kutoka changu. Juwe ni nganya na kupanda kama kanga ni kipanda. Madimanga na baguanga manyanda. Ufisi sezi ficha na anyana kwa matangu.
Ndikide kwa chondo mpige mate. Gari bigi we mshotu wakate. Bash bash omba 45 ukidrive jikate. Leo magizani
kujibamba.
Kujibamba. Kujibamba. Ati si tunajibamba. Kujibamba. Manze si tunajibamba.
Nikudunda na yengi chachisha na wengi. Kasunde kachenge kasiti kapenga. Itabe mte uncheze na mchilu bengo. Jirogu za gang. Ling ling shash sibaki shangi. Adi nyongi, jingi dora, temata green. Chingrizi, kinyita bliki na konyagi. Chiki, walai di light align. Kuma ngoi na ngomu rati chiki. Zamatawi na sisi bliki na
nama chingri.
Washa, sha, 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 shula. Sha, 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 sha. Na usibakishe. Nyo 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 nyo
nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo Bumpa big take vile zina shake. Ati China node kijana kuwateke. Ati nilimedi ile time nilipata mpenzi. Ati tuko play zone nani kama hatu chase. Ati
follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy.
Rage kuna hii kitu noma sana. Hizi naitwa nini?
Kalongo Edition.
Mavo on the beat.
vuvuzela
inaigwa mani wege
supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
inaigwa
supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
inaigwa mani wege
supa na kuni ndogo na mbele supa na kuni supa na kuni kuni ndogo na mbele vuvuzela
inaigwa mani wege theta sokera
supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
rogi guno tumeleta madena
mkemba kumbe 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 ndam kemba kumbe 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 ndam teka kumbe 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 ndam sesa ndam kemba ndam kemba kumbe 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 ndam kemba kumbe 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 ndam teka kumbe 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 ndam sesa ndam kemba sijui kikuyuba tu msupa ne karogi ni ngori anofizi sana mnyama pori chori apigwe miti cha masori joti imejaa ndani ya lori siwori masaya kiwandeze amejawa na mori kadet ni kos mitafika apo voi sina holy spirit unilikulanga joy wenilele ama vajona kerere peke ama chupa ya sherehe chege ama mwangi ananyege wewe ama kuku joni mwere zako azishiki aliwekewe mchele supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
inaigwa mani wege theta sokera
supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela
rogi guno tumeleta madhina
mkemba kumbe 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 nda mkemba kumbe 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 nda mteka kumbe 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 nda msesa nda mkemba nda mkemba kumbe 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 nda mkemba kumbe 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 nda mteka kumbe 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 nda msesa nda mkemba
Missy Praxis lakini na ingunza Shada zibani nikakeja na iguza Kiwa ndole jikune ni kama funza Dempoko vaja kuna kitu tanifunza
Legeza kitanda ni jeneza Mutu ni saf kitanda toweza Sima kando hapo utameza Uko wet kango ni nateleza
Kikiza zeze hapo buda nitacheza Chapa ilale ex wako ni kalesa Yasa sinyoka unajua ikolesa Ni atom kuna venye buda utatese
Kuni yake amekaza kama jela Turi yake inanuka moshi ya mavela Vile kanaga nika chapati kwa meza Vile nika penka toe kutujia weather I let angwai nika rofo ni komeda I washa sahi niko bluetooth ama sender I zima light shika mpongo unapenda I be a light nyango yangu iko chemba Aminde jenga nita kujengea goro Ita wambo kuje ni mguze ororo Pendi wangu kongo anilete makoro Dara iyo duri adingi usayoro
Kuna vile kame iva Kuna vile kame iva Nacheza mbao mbao ni mchezo ya sativa Kwa pori ni madha Minateka tuma ibiva Na vile kame mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao Kumitisa na ruka mbao mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao Kumitisa na ruka mbao mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao
Mbao mbao Sina choni ya kupeka round Mbao mbao Beba beba stage ya mwisho ni kwa hao Mbao mbao Nikuni nalia kupiga kinyao Mbao mbao Ula chafuwa na pizo na sahabu Nika shamba kana penda tuwa kulima Halidae mini mgaza jumi uririma Hatambui mzinga labda mbao kwa mama pima Supi mbao kwa mluwe atamaliza ngima
Wano liza kani chua mda toka nini Bado tuko soku kama poko tuko kazi Nina day anda 18 na buda mini kwa mbao Daily zimeurunda buda dando ni kupeni Mora rasta baby lukuta jante na deno Tambuwa wanati toka ndani ndani dando Staki kumina tisa buda weni pimbao Staki kumina tisa buda weni pimbao
Kemba kingeo sweet killer Naroga mistari beat killer Yani mini sina na kagongo koko pina Nataka kadiva ni kawashe tu mashisha Mbao mbao nitabeba tu izo madhao Na kadenge kama fanya tu ni mbao Naka piga dhuda tu mara kama kibao Drinks ni kibao, wasupa tu kibao Mwaka mbao mbao tutahit mara mbao
Kila mtu kwenye form inaona mebambika Izo sura ni kicheki ni party Inifika kume chrome kumeshona kila mtu ashafika Nikicheki kila type ya ngeusi ishafika Kajaba tagzin makali kameshika ule fala pala Ndani manze ashati nika ni alua ndogo ndoko leo basika
This my sini mom inastama Aja piga look na si bado amengara Sio uba tunapanda zile za mbao mbao Rombo samba kosike deki ime mbao mbao Mwaka imeisha tumeingia mbao mbao Ngombe kwa kizungu tunaita kauka
Ime mbao after meeting impeleke kwao Confirm sinitaro kwa majina mwite wangu Kakulu ya kimbao badai mwaga kando ni mamiti na maslim Ukundani aki scream aki die last TC wewa ni kill ukumini mejispin na matireza kitingo Aki die tuka singo na mpa makulu ya Mbao mbao 3242 eh Dandora
Fika bei na asikia fiti na ipiga kwenye bed kisha chia kiti ndani ya kitu shisha titi change position kuna piga deki na ukuleyo haka kuna kula keki na ukue rada joji unuza bleki kiki kiki do you love me apantambua hizo jo misi mlami waka dande sun fika basi jo miami ubaya na majuu wezi pata jo majani kunitoa bez ni kunipa mtihani tune mta babe ni kupe mtihani na kushika kwa uneza dhani misi jali cheza na yo kitu nuna jua ni ajana cheza nezo micho macho kala dia dinyanya cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana na cheza tu below kazi ni kusoma rata cheza na yo kitu nuna jua ni ajana cheza nezo micho macho kala dia dinyanya cheza bizi ya dona jua tuwezi kosana na cheza tu below kazi ni kusoma rata nchiki wanaki wanajomini ordinary dem yako nyati na akingoa ni vibare odi odi kawangore vjana sugu namba nane wakisha kitu bejin leta nare na madem wainame injection asare funga bao kama nane na wapigia nduru ni mwake uza manugu na tuki munju wanageuka mabubu amepiga magotu neza dhani anabudu anadaini mwake ndani njugu njugu ni kijana wakambi flani jamuri siwa leo siwa jana wala josi wajuzi
kama raka kama projo za gava hey. Madem wengi kama Solomon ukiwachwa basi Solomon kama David Buda mi Houston kanibash niko ndani kama thong hey. Nikimkemba na mwaga madamange akiteta na kimba dake Abdala kasimama peke yake akona haga hey. Lakini ati cheki hizo
njegi na zinasa tu kama keki matwins mina zipopasa kila weekendi already nisha simama mini mistedi majegi zimesimama kaeva ready mdem unajegi mbaya mbaya na wengine wanadai kuzi haya haya umebeba tools wamebeba waya waya ukifika mdani wana guaya guaya ah cheki mating ting vile zimebonda zina size bigi mina shindo tukubonga baby aheri bii bad koda kaaneno jegi inarosha inyo
bila jamba niko macho kama mata kopesha tala tununue kishada supu ya jaba na sembe ya jana siaka kitungu jumacho isha nyanya kani jegi mindio pedi si energizer juniko ever ready hini origi sika za stella na ex wangu siyo dela hashi meshika na midi na kegosho hadi moratina na kunyo na kimosho hatufanani ka ulipo za lojo na nikipita hey. Maboy wana
Halongo edition
kwa juju na madini tunaroga hata bila juju nzao zimeshika wanataka rungu nungu nimekula nimeongeza nguvu zai mimi na pressure wacha toke gas scandal jenyewe sikufa kwa msipenda gima scandal na kama ni guilty sana jua mimi ni landlord mabia ukipeleki ambulance hapo kando still wayanunua sana jua niko good na dudu inua jua nyewe sikurudu piga rungu mtu mpaka amwage supu piga yake damn academy kasupu ah kam kam figa yake tam na kademnika supu kam
Wakulamba si walambe, wakumao si wambao, wakumoga si wamogwe, piga kafu kakarao. Iko ndani na kidije inabaki tupambao, ni mijipini kisalasa imebaki tukimbao. Bao, 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 mijipini kisalasa imebaki tukimbao. Bao, 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 mijipini kisalasa imebaki tukimbao. Kumbe kamu niko ready nshia kula tumajugu, nadai kwenda date nshia piga tukiluku. Napata na date kumbe shore ni ndugu, wakibonga luga chwani, kikale kizungu. Mamuri wangu wengine wanakuanga mazuzu, wanaingize kiwa kavu wanachomo kama fuku. Na leo stai story, na leo stai fongi, na dai kwa mamoshi mabale madudu. Na leo stai story, na leo stai fongi, na dai kwa mamoshi mabale madudu.
Kaya, hizo haka zimeweza, keki si andanya, putu watu kwa nganya, kanganya. Mafala na fako za umama, umama, mashoste wanafoka tunahaga. Ni mamblei na watombodwe, wanafeng kuitina, waogope. Ni mafaki, wangapi wanafako za unate, wanate, wangapi wanafenda tukupate, kupate, kupate, kula kati kate ni sake, manoti nununue tukishake, kishake. Ukoota kwa kina omwami, omwami, harifi yangu toka tu zamani. Fenda kiza sare, mini kukidale, kuja ni kupande, zungusha mini zame. Fenda kiza sare, mini kukidale, kuja ni kupande, zungusha mini zame.
The cheesy DJ.
Nika mwona rebel design. New speed pole pole nina toka vita. Zero zero singe jina mwono kami kwa ha.
Yuta tangaza tangaza, yuta tangaza tangaza mam. Ambia mapeste zoko vile muka nyaga. Yuta tangaza tangaza, lazmu tangaze tangaze mam. Ambia mapeste zoko vile muka nyaga. Nata tangaza tangaza, yuta tangaza tangaza mam. Ambia mapeste zoko vile muka nyaga. Yuta tangaza tangaza, lazmu tangaze tangaze mam. Ambia mapeste zoko vile muka nyaga.
The way she swing it for real, I had to squeeze in for miss. Nakashon mea mabamba bas, let's call it a deal. Nataka de maja chili ya kama tarbo na nima. Kuna ngwendo si waga na
hizo nyarwa tufi.
Si ako, blessed na haga minko. Blessed na shada maboy, facing kwa jaba minko. Chasing mabamba bas badika ni kanyage. Ndo pewa upa tutangazo.
Na mtarantara nvitu safi apana leta. Taka taka shada shada daily happy. Mia panenda gwara gwara na musafisha vifiti. Na chawato yu waki.
Na kula ngwai na pigia wesoro fegi. Chekina site na kula toto kwa meli. Chekina tight kwa chote na taicho megi. Chekina ride kwa bike ato shigedi.
Mi wana chapa ina susumba kaina dengi. Na chapanisha na kutumba kaina bleki. Kashikanisho na ukuta iba kikesi. Sini nduki nduki nduku 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 meli.
Tungaza tungaza yuta tungaza tungaza mam. Ambia mapeche zoko vile mika nyaka. Yuta tungaza tungaza lesu tungaze tungaze mam. Ambia mapeche zoko vile mika nyaka. Neta tungaza tungaza yuta tungaza tungaza mam.
This is Kalongo Edition.
Shaitani awe chena life yangu kabe. Nishaju wa gondo mfaze. Kila mtu mita bazel. Jesu ni muadhani.
Amen.
Ni muadhani.
Amen.
Jesu ni muadhani. Ni muadhani. Ni muadhani.
Amen.
Bila ye life ni
fogadari. 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 Fogadari.
Mashinani amenitoa magizani. Madhina madhina nimeishi mashidani. Shosha kanilea na mashida mingi flani. Na kugoja idhaa yako tulishi kanisani. Kani come up justice nimeuma. Vijana kutuwa mojo yuhuma. Jesus web amini agathe kiufogodhari. Sema menifanyike kifogodhari. Blessings imuagike kiunadhari. Msitulie tutajishe. Jesu ne muadhani.
Taka motabie.
Na ne muadhani.
Motabie.
Jesu ne muadhani.
Motabie.
Na ne muadhani.
Motabie.
God, so many
kofi fulani Udhani umandishikilia toka mbali Kani chuo mkutupu kama bunda Kijijini watu we walibonga Na wazazi walikuwa mehunyuka Na masizu walishiko wakunga Wangi wao walitai kunivruga Ne waomba wanasema nina pupa Sasa cheki blessings inajaifufa Umanifest wanasema guy fafa
Hohe hahe nimetoka hohe Damn days ata siku wanangohe Ungenipata two pays nimebohe Bila shua bet ati nitajohe Pumzika sija kankuwa mbea Kumzika katha nintaozea Blessika na shukuru mina mea Kisma tushoshu niombea Bila ye ningekuwa na teketea Injili singekuwa na nyezekea
Saitani awe Chena life yangu kaze Nishaji wa gondo faze
Kangeos kanataka umchezo kanyamo Kanetisha umchezo kanyamo Kanataka umchezo kanyamo Si basi itabaki nimembea kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Si basi itabaki nimembea kanyamo
Nina sere, udanisha gere Niko vije best, kingu na niko sete Ruka juu ya bedi ama uruka juu ya kete Juvenye na kukata utadha nini mashete Ndogo ya ndogo, situ ande tondete Nidule vije kutu basi niko vije pete Mi venye niko matembe mafana jo watete Wegongana na dede na chuku wakitete
Pina wale wa super wale wa mini Wale upenda kudunga mabikini Wale upenda kutolewa kutuchini Kukumanga kwa kondule manze kituangi mashini Cheza chini nsize kwa makini Punguza mamero wendeshe Lamborghini
Na ustare za machura sana sana kina wini
Kangeos kanataka umchezo kanyamo Kanetisha umchezo kanyamo Kanataka umchezo kanyamo Sibasi itabaki nimempea kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Sibasi itabaki nimempea kanyamo Kamazi kamekaza ni kama kako na kutu Nesaka kute lakini nengiza tutu Kamezibeba nezo hagato ni mwitu Na ukonda ni kamejeza tu mfito lafu Nikanya koko upenda gamifupa Kanada iko bedi ni kuchapa bila pupa Kapenda jikusha wa iyo pongi inatupa Badai na kota kazio njodi tunatu
Aki kuja tunopole muka tonga kani vita Kwa kwenye tu makutu na kuzidisa meivisha Netisha tuka mchezo na iyo mchezo ni meivisha Nafunga tu manduki baonane kupritisha Kadenge kubamika ni manduru kuchatisha Iyo dudu na rausha na kutu na pandisha Gizani kukachimba na mambichwa kuwakisha ni vipa
Kangeos kanataka umchezo kanyamo Kanetisha umchezo kanyamo Kanataka umchezo kanyamo Sibasi itabaki nimempea kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Kanyamo, ah kanyamo Sibasi itabaki nimempea kanyamo
Kasanova mipea na kanyamo Malipiki sunajwa siwezi za madibako Ata kama juako kademli vajo Bana mpe kitu wasikie urao Atia nudu tani kill Na mali yako bigi mudhani adisiril Tanguwe unisosi hawe ngine misi feel Na seti kujigamba sunajua mini king 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 buda jo wakanda diyo mbogi Madenge wanacheki wanasikia wako honey Hidebe iko fiti minajua siyo boring Na nukubambe buda wato pege tumamushi
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.